www.atsukulu.com.
Mr. Oldies on
the yeah, man. Waxe. Wela. Shauri yako kukashosha uimaliza.
Shauri yako kukashosha uimaliza.
Shauri yako kukashosha uimaliza.
Shauri yako kukashosha uimaliza.
Shauri. Shauri 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 shauri.
Ndi magula kreti ngaduli zoboli mazi. Ya ife ya zwindi ya ife ya madada. Ndi mayamba muwa mama wapaka na kumada. Mwafuna sabana ntaza malula. Utakuyaga menu nga tele sidi ulula goma. Ukati wonjeza na mfedi kweza moto. Inja mfana odi ya linkati momo. Ndalama zanga sendi za malaundi. Na muko la vivi ya sepo nyama poundi. Kupumwesa kleti weka kupanga county. Ndi sui maliza igati la blackout.
Shauri yako ukashosha uimaliza.
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 Shauri. Shauri 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 shauri. Wane kola phone. Wane dipange shibran. Iwe sumaziwa. Ndende nganga wa makani. Wama uwili basu kuti watupa. Efeni membembe. Kacha dipoboka.
Wai shosha. Wai shosha.
Wai shosha.
Wai shosha.
Wai shosha,
wai shosha,
wai shosha ya manganga, wai buda,
wai buda,
wai buda,
wai buda,
wai buda,
wai buda,
wai buda ya manganga.
Shauri yako ukashosha uimaliza. Shauri yako ukashosha uimaliza.
Shauri yako ukashosha uimaliza.
Shauri yako ukashosha uimaliza.
Shauri. Shauri 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 shauri.
More music on atsukulu.com.